ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika vigira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ni umwanya w'ikiganiro muri isanga kerekeye ubuzima Ijwi rya Amerika ribategurira buri wa gatatu. Ikaze mwese kuri radio yanyu, dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Mwese mwese muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tuteze Ijwi rya Amerika nongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro muri studio ya gatandatu Ijwi rya Amerika. Uyu munsi turaganira ku ndwara zifata amagufa n'ingingo z'abana. Muzi rero twungurana ibitekerezo, twabatumiriye inzobere z'abaganga bavura indwara z'amagufa n'ingingo. Ntimujye kure rero. Ibibazo by'amagufa bishobora guterwa n'ibintu bitandukanye, harimo kuvunika, harimo kanseri, hari bishobora kuba mu mikurire y'umwana cyangwa se bigapfa kwizana nk'uko bishobora guturuka mu kiryango nk'uruhererekane. Bimwe mu bibazo by'amagufa bishobora gutuma umuntu ababara cyangwa se akagenda bimugoye, mu gihe ibindi nta kimenyetso bigira. Muganga ni we wenyine usuzuma umurwayi, agakurikirana amateka ye, akamureba, akamupima, noneho akamenya uko amuvura. Ubushize twaganiriye ku bumuga umwana avukana, twabonye ko iyo umwana yagejejwe kwa muganga hari byinshi bamufasha guhindura mu buzima bwe. Uyu munsi rero turasa n'abakomeza iki kiganiro ariko tureba mu buryo bwihariye indwara zifata amagufa n'ingingo z'abana. Muze rero muganire n'izo nzobere, muduhe telefoni zanyu kuri Facebook turabahamagara. Mwakoze cyane abamaze kuziduha. Mbabwire kandi ko telefoni yacu ya WhatsApp ari akamenyetso ko guteranya 1202 44 1931. Abatumirwa bacu rero ni muganga Protogene Nshimiyimana wo mu bitaro bya Ririma byita ku bana bavukanye ubumuga. Muganga Thierry Fabo niyo mugabo, we ari ku bitaro bya Gahini. Bombi ni inzobere mu kuvura indwara z'amagufa n'ingingo nk'uko nabivuze haruguru. Reka rero tubakire. Muganga Nshimiyimana, uraho neza, urakomeye, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murabeje ni murakoze cyane kutwakira ku Ijwi rya Amerika. Yiteguye kubasubiza ku bibazo abumva Ijwi rya Amerika baba bafite ku bijyanye n'indwara z'amagufa y'abana n'uburyo tubasha kubavura hanirimo.
Yego, murakoze cyane. Muganga niyo mugabo, nawe uraho neza, urakomeye.
Yego, muraho madame Eugenie.
Yego, ikaze ku Ijwi rya Amerika nawe.
Murakoze cyane.
Mbashimiye cyane rwose mwembi uyu mwanya muhaye radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nk'uko rero twabivuze mu kiganiro cyacu giheruka, abana bavukanye ubumuga bari bakunze gutereranwa n'imiryango yabo, ariko ubu iyo miryango yongeye kubakunda nyuma y'uko habonetse ababitaho, harimo ikigo cya Gatagara, ibitaro bya Ririma n'ibitaro bya Gahini tuvuzemo hamwe. Dufite rero amahirwe nk'uko narimaze kubivuga yo kuba turi kumwe ku Ijwi rya Amerika na zimwe mu nzobere zita kuri abo bana. Mbere y'uko muganga dekanakire muganga Nshimiyimana, none muri makeya rwose tubwire indwara z'amagufa umwana ashobora kugira zimwe n'izihe.
mu ndwara z'amagufa abana bakunda kugira harimo izo bashobora kuvukana bakavuka bahinamiranye ingingo. Hari indwara bashobora kugira ku buryo bamugara umubiri wose igihe bagize ikibazo, ubwo kuvuga bakagira ikibazo noneho ingingo ntizizabashe gukura neza bigatuma nazo zigenda zihinamirana bikaba byananira kugenda. Hari ndetse n'indwara zishobora guterwa nuko umwana yagize imvune. Abana bakunda gukina cyane, iyo agerera akavunika nabyo bishobora kumutera ubumuga bw'amagufa ku buryo bidashobora gukura neza.
Yego yego, urakoze nawe. Muganga niyo mugabo, nagira ngo nawe wunganire muganga Nshimimana kuri izi ndwara zifata amagufa wongeraho n'izifata ingingo.
Yego, murakoze. Indwara zifata ingingo n'amagufa muri make byose tubifatira hamwe, kuko yabuze hari izo umuntu avukana akaba n'izo ziza umuntu amaze kuvuka uko agenda akura. Nk'izo rero dukunde, wenda mvuze nk'izo dukunda kubona cyane mu bantu suzuma cyangwa bakunze kuza kwa muganga, inyinshi tubona ni iz'ingingo, ahanini bafite amavi cyangwa mu mavi amavi akoranaho cyangwa yihese. Abandi bantu dukunda kubona n'abana bafite ibibazo by'ibirenge, yaba ibyo bavukanye bifite bitameze neza, yaba ibihengamye mu buryo bwose, ndetse hari n'abakunza kuza bafite ibibazo byo mu matako cyane cyane, n'ibyo ngibyo dukunda kubona.
Yego, none se iyo mubonye nk'umwana ufite nk'ibirenge bihengamye cyangwa se amavi yihese, icyo gihe mubigenza gute? Reka mpere kuri muganga Nshimimana. Mubigenza gute iyo umwana mubonye yarihese? Ese bundi ibyo ngibyo aba yabivukanye cyangwa nibiza uko ari makuru?
Nk'ibirenge dukunda guhura nabyo cyane cyane biba bigoramye, byo akenshi nibyo bavukana. Hari abana benshi babivukana ku buryo rwose uyu mwana akivuka yabigaragara ko ikirenge cye gihinamiranye. Abo bana rero mu buryo tubafasha, icya mbere akenshi tugenda tubigorora dukoresheje amasima. Noneho umwana iyo amaze gufata amasima, ibirenge bitangiye gufata forme y'uko ashobora gukandagiza ubworo bw'ikirenge, rimwe na rimwe akenera kubagwaho gatoya cyane cyane inyuma y'ikirenge, kuko ikiba cyarabitewe ni imitsi iba yaragiye iba mitoya mu gihe umwana ari mu nda ya mama we, n'ibindi by'amavi. Indwara zifata cyane cyane ingingo z'abana, icya mbere umuntu abanza kugerageza kubivura atahise abaga ako kanya, kuko abana baba bagifite ari amagufa ndetse ari imitsi yabo ndetse ari n'ingingo, biba bicyoroshye uko ugenda ugerageza kubigorora aho bigeze ugashyiraho isima kugeza igihe abashije kuba yagira yagororoka. Biba ari byiza cyane iyo ubashije kubigeraho utabashije kutamubazi, ariko iyo bigiye bikomeza kwanga uko umwana agenda akura, tugeraho noneho tukaba twashyiraho n'uburyo bwo kubaga, tukabaga ku buryo bagororoka neza.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima. Uyu munsi rero nk'uko nabivuze turaganira ku byerekeranye n'amagufa, n'indwara zifata amagufa n'ingingo z'abana. Ku murongo wa telefone abakunzi b'Ijwi rya Amerika hari abatangiye kuduhamagara bifuza kubaza. Nagira ngo nguhereho Emmanuel, uranyumva?
Ndimo ndakumva.
Wiriwe urahagana hehe?
Mererere mu Rwanda, karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka. Nashaka kubaza ikibazo.
Yego.
Ese kuri bano bana bavuka zino nkingo babatera, ashobora kuba baragukingiye hanyuma ukazarwara izo ndwara z'amagufa? Ikindi kibazo nibaza,
yego, umwana uvuka
nyuma uvuka utaragerageje kuvuka, byagerageje akaza bakamushyira muri kuveze ariko bikanga, n'ubundi akagira ubumuga, biterwa n'iki? Nta kintu bakora kugira ngo bikemuke izo ngaruka bazi zanyakirikare.
Isano urimo gushyira hagati yo ubwo bumuga n'inkingo ntago nayisobanukiye ushobora gusobanura hagati ya inkingo n'inkingo umubyeyi ahabwa atwite igihe umwana akiri mu nda cyangwa ni izihabwa abana bamaze kuvuka urakoze Manuel guma hafi ubwo bagusubize muganga niyo mugabo nabaha iki kibazo cyangwa se ibibazo bya Emmanuel hanyuma ubwo na muganga Nshimiyimana araza kubunganira
yego murakoze dushimiye Emmanuel ku bibazo abajije kubyerekeye n'ingingo abana babafata bakiri batoya bakivuka cyangwa bafata nyuma yaho ntaho bihurira ni nta ndwara zitera zijyanye n'ingingo cyangwa n'amagufa ikintu cyo namusubiza ku cyerekeye abana bavuka bategereje igihe bimwe muri complication cyangwa mu bibazo bikunze kuba muri bano bana biri mu bo tuvura cyane mujya mubona abana bakunze ubu batangiye kubazana kwa muganga ariko mbere barabahishaga b'abana baba bavuga ngo babita n'ibintu tudakunda ariko babita ngo ni abana b'ababedire ariko ntabwo ari byo bakunda kubera ko bavuka bategereje igihe bakunda kugira ikibazo cyo guhumeka cyangwa cy'ibiha byabo biba bitarakura neza ngo babashe kwinjiza umwuka neza ibyo bituma rero iyo batavuwe neza kubera ubwonko bubura umwuka cyangwa oxygene burangirika iyo bwangiritse rero mu mikurire yabo bagenda usanga ingingo nyine zidakora neza yaba imitsi nta mbaraga cyangwa bakagenda bahinamirana muri make umubiri wabo ubonda kuva ku mutwe kugeza ku maguru ntabwo baba bakora neza rero twebwe icyo tubafasha iyo ubwonko bwamaze kwangirika ntabwo bijya bikira ubwo ntabwo bijya bikira biba byarabayeho twebwe icyo dufasha ni uko tubafasha kugira ngo abo bana nibura bagire ikintu mu buzima babe bageraho niba ari uwo yashobora kwicara mu igare cyangwa bitewe wenda n'urwego yagezeho ubwonko bwangirika niba yashobora kugendera ku mbago cyangwa akambara inyunganirangingo cyangwa agashobora kuba yakwicara agashobora kwigaburira kumira baba bafite ibibazo byinshi twebwe icyo tubafasha tugira ngo nibura mu gihe mu buzima bariho kugira ngo babeho ubuzima buri bwiza niko tuvuga quality of life babeho ubuzima bwiza kugira ngo badateza ikibazo imiryango gusa ariko nabo hagira ikintu mu buzima bashobora kuba bakwikorera muri make ni ibyo ngicyo nabivugaho
Emmanuel urasobanukiwe cyangwa hari ikibazo usigaranye
ubwo nande ukuntu muri telefone byumvise ntago
nashaka kunganira Thierry
iyo buretse gatoya ndaga umwanya
yabasha kwicara mu igare ariko ntago yabaho nk'undi muntu utaragize icyo kibazo
ibyo birumvikana
yego ntago nari mfite murakoze
urakoze cyane ngaho noneho ni mu mwunganire
icyo nashaka kunganiraho Thierry ni uko nk'uko yabivuze inkingo baha abanaho nta mwana n'umwe turabona zaba zarateye ikibazo cy'ingingo cyangwa amagufa ahubwo zafashije kugabanya imwe mu ndwara cyane cyane yakundaga gutera abantu ibibazo by'ingingo indwara y'imbasa ubu ngubu tutakibona abantu bayirwaye ikindi icyo abana bavuka batagejeje igihe bakajya muri kuveze nk'uko yabivuze bituma ubwonko bwabo budakora neza bugira ikibazo noneho bakazagira ikibazo cy'ingingo cyane cyane bikunda kubafata ingingo z'umubiri wose nk'uko yabuze rero twebwe icyo tubafasha ni ukugira ngo babashe kubaho ubuzima badakenera cyane abo babana mu miryango uburyo batwara umwanya munini murakoze
yego hanyuma se umwana tuvuge nk'umwana hari bimwe mwatubwiye umwana ushobora kugira ubumuga yenda amaze gukura nk'umwana ufite ibyo bita imitego amaguru ye asa nkaho ahetamye ukuntu uwo nguwo arabagwa cyangwa kuko hari n'abantu bakura ukabona akomeje ubuzima bwe nta kibazo gikomeye afite ariko afite imitego cyangwa afite ibirenge bitambamye icyo gihe mwatanga namaki umuntu yagomba kwibagisha yajya kugoroza amaguru y'umwana hakiri kare byagenda gute?
Biba byiza iyo babashije kuza kwa muganga hakiri kare kamukurikirana akiri umwana. Hari imitego igenda ubwayo, ariko iyo abashije gukura cyane cyane abana bafite imyaka 5 ni ikenera ko
telefoni yanyu imeze nabi, hari ukuntu utarimo kubumva. Hello?
Noneho
birimo gucika, sinzi niba ari kubera rezo y'ahantu muherereye. Yimwa ubwo mwavuga tukumva, noneho niba twumvikana.
Bakagira ibibazo byo
iyo telefoni rwose iranze, nta turumva ijambo rimwe rindi rikagenda.
Wenda Thierry yabafasha gusubiza
iyo Thierry, ubwo reba aho ujya kugira ngo tubashe kumvikana, hanyuma ubwo Thierry noneho abe agerageza kutubwira akomeze igitekerezo cyanyu.
Ego murakoze Madame Eugenie. Kuri bano bana dukunze ko nabafite amaguru ihese cyangwa abantu bakunda kubita ngo parenthese, ni indwara turayibona cyane. Ahanini rero nicyo dusaba, ngo dusaba ababyeyi ko iyo agiye babonye umwana afite ikibazo bamuzana hakiri kare, kugira ngo niba ari n'ikibazo gihari tukivura hakiri kare. Ariko nk'uko muganga Profesorini yari yabivuze, akenshi mbere y'imyaka 2 akenshi tubyita ngo biri fiziyolojike, ni ibintu bibaho wenda mu miryango, cyangwa umwana wagenze hakiri kare, cyangwa umwana wagenze ariko akaba afite yaragize ibiro byinshi mu gihe cyagiye cyo kugenda. So nabo bakunze kugira, ariko akenshi imbere y'imyaka 2 bifata nk'aho biri fiziyolojike. Bitangira kuba ikibazo rero iyo umwana arengeje imyaka 2 n'igice agifite ibyo bibazo, amaguru yakihese, icyo gihe hejuru y'imyaka 2 n'igice 3 niho dutangira kubona ko ari ikibazo. Kenshi rero iyo bamuzanye tureba, tuganiriza ababyeyi, tukanamusuzuma, tukareba icyaba kibitera. Akenshi iyo bafite hejuru y'3 parantezi zikirimo cyangwa amaguru agihetamye, nuko haba harimo uburwayi. Mu byo dukunda kubona bikunze kubitera, hari uburwayi bukunda kuza kumi ari amagufa ntaka agakura nabi, nyine agakura nabi bigatuma ahengama yiheta. Ariko hari n'ibikunze n'ikibazo kenshi biterwa n'imirire itari myiza, ya ndwara dukunda kwita rickets, ntabwo ni ukuntu bahita mu Kinyarwanda, cyangwa rashitisme, ku buryo umubiri w'abana uba ufite calcium nkeya, kuko calcium ni ituma amagufa akomera, bigatuma rero mu gihe ariko agenda kubera amagufa yoroshye bigatuma yiheta. Ubwo rero bitewe n'uburwayi hari abo tubaga, ariko nk'aba baba bafite ikibazo cya calcium cyangwa barwaye iyo ndwara bita rickets, bo tubaha imiti byazaba na ngombwa tukabavura nyuma, ariko nibura twamaze kubaha izo calcium babagura mu mubiri.
Calcium mubaha ni mu bijyanye n'imiti n'ibinini cyangwa imiti yo kwa muganga? Hari ubundi buryo bashobora kubona calcium mbere, kugira ngo yenda birinde no kuba bagira iyo deficiency, babone ibyo bakeneye, babone calcium bakeneye mu mubiri? Hari ibiryo bashobora kurya?
Ahanini kwa muganga twebwe iyo tubavura nini tubaha calcium, ariko bagafata na vitamine D. Vitamine D niyo ituma umubiri ushobora gufata calcium nyine mu byo twariye. Ahanini tubaha calcium ariko na vitamine B. Noneho ariko nyine niyo mpamvu dukonseya cyangwa tubwira ababyeyi cyane kubaha ibiryo, guha abana ibiryo birimo calcium cyane. Ndavuga ni na amata, na amagi, cyangwa n'ibindi byose produits zose ziba zikozwe mu mata, muri makina na aho ngaho, n'amafi, nibyo kenshi tubona muri yamo calcium cyane.
Yego, tongiye dusubire ku murongo wa telefone twakire Paul. Paul uratwumva?
Halo.
Wi wiriwe.
Abo.
Nge uri hehe?
Yego, magazine mu Burundi ni komune Maranga.
Eh. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Yamba tuwa mutumire. None kitengwara tifatira umagufa. Abo mitsi umuntu akine nabo ni buryo yozirinda tugafatiye kwa ayo mafunguro nundi yabyo kandi cyane.
Urakoze. Ndumva Dr. Protogene yagarutse ku murongo mwakwakira ikibazo cya Paul.
Amaze nimba indwara zo kugura mama gufa
telefoni yanyu murongo wanyu wongeye umera nabi. Reka nanone Thierry abasubiza hanyuma turebe ko yenda wavaho uri kwigira ahandi hashobora kuba humvikana neza. Thierry wabusubiza Paul.
Murakoze kuri iki kibazo abajije. Icyo nabivugaho ni uko muri make izi ndwara zifatiye ingingo n'amagufa keretse nk'iyo nari mvuze ni izindi zose akenshi zirizana nta kintu kenshi kigaragara kiba cyabiteye cyangwa bavuga ngo zifite aho zihuye n'imirire kereka ni nkeya zifite aho zihuye n'imirire nk'iyo nari mvuze cyane y'abantu bakunda kugira amagufa cyane cyane mu mavi ahitamye ariko izindi nta kenshi biba bihuriye ni mirire izirizwa na gutyo gusa.
Nanjye
yego nataka mbabye ikindi uwo mutumikwa kiko hari nk'abantu usanga bapotse bahitamye nk'amaguru cyangwa utuboko bashiriwe nko ku maguru mato mato banyarutse bakaza ku bakoroza bigakunda biba byatewe n'izihe mpamvu
kugorama amaboko cyangwa amaguru.
Yego nkajya baba babigukanye bakabagoroza bikanka biba byabanye n'iki. Abashimire kite kiganiro mwagize.
Urakoze cyane Paul. Muganga Thierry ikibazo cya Paul umwana hari abana mujya mugorora bikanga.
Ego ndakoze akenshi abana ba no iyo tubavuye hakiri kare bitaratinda bose bifata igihe ariko nyuma bimera neza cyane. Nk'urugero hari nk'indwara ikunze kugaragara cyane bakunze kubona iyo bita crab foot twa turenge tuba twihese abana bavukana iyo bivuje hakiri kare nk'uko yari muganga yari yabibabwiye amasima arukuntu tunye tubavura tumukira amasima iyo cyo tumuvura tumugorora bose hejuru ya 90% iyo bivuje hakiri kare ibyo biraba tubukuvura tubageza amasima turabagoroye barakira neza kubaga bitiwe bizamo cyane. Niyo mpamvu duhora dukangura ababyeyi babonye icyo kintu guhita bamuzana kwa muganga hakiri kare bitarakomera kuko iyo baje batinze barakuze turabagorora ariko nyuma bagakenera no kubagwa.
Kwibutsa abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni ikiganiro muri Isanga. Ku murongo turacyafite Dr. Protogene ndumva wagarutseho.
Nagarutseho noneho ndumva ndamva neza.
Tuvuge nk'umwana uri mu nda hari uburyo umwana ashobora nyine kumugara ari mu nda akavuka yaramugaye hari ikintu umubyeyi yakora kugira ngo yirinde ko umwana ashobora kuba yenda yaheta amakaguru cyangwa hari ubwo bishobora kuba biterwa n'uburyo umwana aba ari mu nda. Sinzi niba ikibazo cyumvikana.
Ndi kubyumva. Hari ibituruka mu ruhererekane rw'imiryango icyo gihe biba bigoranye kuko hari icyo umubyeyi yakora ariko ibijyanye n'uko wenda umubyeyi ashobora kugira uburwayi tuvuge nka malariya akaba yagira umuntu ntawiyumuze neza biba bishobora kugira ingaruka ku mwana we. tubakangurira rero ko igihe cyose yumva atameze neza ashobora kujya kwa muganga bakabasha kumufasha bakamuvura ku buryo atari bugire igipimo cy'umuriro kiri hejuru bishobora kugira ingaruka ku mwana ukiri mu nda, kuko icyo gihe nabyo bishobora gutera ubumuga umwana akazavuka avukanye ubumuga. Ikindi tubagiraho inama ni igihe ni ukunywa amazi menshi, kuko bigaragara ko hari indwara zimwe na zimwe zituma iyo umubyeyi amazi umwana bakinamo mu nda agabanutse, umwana akabura uko akina, kwa kundi umwana yihete muri nyababyeyi ashobora kuvukana ubumuga. Icyo gihe turagira inama yo kugira ngo birinde ikintu cyose cyatuma y'amazi azagabanuka, ibyo bakabifashwamo cyane cyane n'abaganga babakurikirana bakurikirana ababyeyi. Ikindi hari imiti bakunda guha ababyeyi cyane cyane bagitwita ya fer ituma ibongerera igipimo cy'amaraso akaguma ari hejuru. Iriya miti bigaragara impamvu bayitanga ni uko ituma icyo cyitwa ubwonko n'uruti rw'umugongo byikora neza bikabasha kwifunga neza. Iyo atabifashe rero hari abajya bavukana ugasanga avutse afite ikibazo ku bwonko cyangwa se mu mugongo, nacyo kikaba cyamutera ubumuga. Ibyo nibyo turagiraho inama kugira ngo babashe kuba babikurikiza.
Twakire ku murongo wa telefone Olivier. Wili Olivier
miriwe neza.
Ushobora kuba afite radio ifunguye wayizimya amajwi aragaruka. Yego, ikibazo cyawe.
Baje kubashimira ko n'ikiganiro
nabakoze
ngira ngo nibarize n'ubundi nabona kunze kubakurikira kuri radio nibwo nkeza, ariko topic nari nayibonye. Ese kandi hari ikibazo njya ngira iyo nirukanse n'ivi nyine n'ivi numva meze nk'uwavunitse ku buryo imarana iminsi kugira ngo bikire. Ese byaba biterwa n'iki? Ese nakwitwara gute? Murakoze.
Ibyo biza iyo umaze kwiruka cyangwa niyo waba ugitangira kwiruka utangira kumva babara mu ivi?
Oya, iyo umaze kugenda nk'ikirometero wenda kimwe nibwo bitangira.
Guma hafi ubwo agusubize muganga Protogene.
Ikibazo agira cyo mu ivi nubwo ndumva ikimutera ni uko wenda ubwo akora siporo ubundi akayireka akarongera akagaruka kuri siporo, ikindi gihe bituma imitsi yegereye ivi ari inyama cyangwa se ibindi bidakomeza gukomera cyane. Inama twamugira ni uko yakora siporo ku buryo buhoraho, bigatuma cyane cyane ino nyama yo mu itako, kuko niyo nyama igira imbaraga cyane mu mubiri w'umuntu ibasha kugira imbaraga. Iyo inyama ifite imbaraga akenshi ibibazo by'amavi ku bantu bakora siporo bikunda kugabanuka. Kereka yaba yaragize impanuka wenda akaba yaragize ikindi kibazo mo imbere mu ivi, yasaba ko tubasha kumukora ibizamini n'ibindi byisumbuye kugira ngo tumenye ikibazo nyacyo, ariko uko abivuga ni uko yatangiye gukora siporo ahita ababara akahita abireka, ubwo bigasaba atafata umwanya munini akazongera gukora igihe kinini gishize. Byaba byiza rero abaye akoze ku buryo buhoraho buri munsi, noneho inyama za hano hejuru y'ivi zikabasha gukomera, bizamufasha kuba yamugabanyiriza ubwo buribwe.
Olivier, uracyahari ku murongo?
Yego, ndahari.
Izo nama baguhaye urazivugaho iki? Waba ukora siporo buri gihe cyangwa se ni rimwe na rimwe?
Zange bikunde, harimo ukuri kuko n'ubundi bitangira nari nirukanse uwo munsi kilometero 21
udaheruka
inshuro imwe nyine. Yego, ntabihero ni nkahari n'ubwo bwa mbere nari ndiko ntaheruka n'ubwiruka nkaya birashoboka rero kuva icyo gihe rero kugera n'uyu munsi ndirukanka nyine bikamfata ubwo nkayirwara nk'iminsi nkine cyangwa icyumweru azongera gutya, ariko ubwo nabyumvise inama ni ukujya
guhozaho rwose ukajya umenyereza amavi yawe. Urakoze cyane. Twari turimo tuvuga ku bana, ku ndwara z'amagufa zifata ingingo, indwara zifata amagufa n'ingingo z'abana. Dr. Thierry, mwavuze ko abana baravurwa, baragororwa cyangwa se bakabona inyunganirangingo. Abantu bakuru bo muragaruka ku kintu cyo kwivuza hakiri kare, kujyana umwana kwa muganga hakiri kare. Iyo umuntu yamaze gukura akaba afite ikibazo cy'igufa cyangwa se cy'ingingo, nawe aramushobora kumufasha we mu cyangwa hari ahandi mu mwohereza?
Ego murakoze. Nabo turabafasha, ariko nk'uko twabibabwiye, uko iyo wivuje bitinze resulta zizavamo cyangwa uko bizavamo ibiba byiza cyane, ndetse natwe biratugora kukuvura kuko urumva tuba tubifashe bigeze kure. Ariko uko biri kose, iyo umurwayi yaje afite ikibazo, turaganira nawe tukumva icyo atwifuzaho, natwe tukamubwira bitewe n'uburwayi afite. Niba wenda yaraje atinze, tukamusobanura neza uburyo tuzamuvuramo, noneho yahitamo ko tumuvura tugakomeza. ariko muri make ni uko bitinze ni nako yaba resulta cyangwa utikamuvamo intago zikunze kuba nziza cyane, ndetse natwe no kwa muganga biratugora, ariko nabo turabafasha nta kibazo.
Ese ubundi Dr. Protogene, abana nibo mukunze, ibitaro byanyu byita cyane cyane ku bana, ibitaro bya Rima bifite byita ku bana bafite ubumuga, abantu bakuru mukunze kubona nabo baza cyangwa asanga ari twibanira kwikomereza ubuzima ntagerageze no kwivuza, bihagaze gute?
Ubu ngubu uje wese turabasha kumufasha, yaba ari abana nibo tugira cyane, nka 80% tuvura abana, ariko n'abantu bakuru baje bafite ikibazo batugana turabafasha uko ikibazo giteye, tukabasha kubafasha. Abantu bakuru rero kenshi ibibazo byabo ubu ngubu mu Rwanda, ikibazo cyane cyane ni abakora ama accident nibo dukunda kubona, ariko hari n'abandi bakuru bakunda kugira ibibazo by'uko amagufa atangiye gusaza, atangiye kugira ibibazo byo gusaza, nabo uje wese atugana tubasha kumufasha.
Ese ubundi Dr. Thierry, iyo bavuze ngo ingingo, ni ingingo zihe z'umubiri ziba zifite ibibazo?
Iyo tuvuga ingingo ni amaguru, ni amaboko, ubu turavuga n'ingingo ni mu mavi, ni mu matako, ku birenge, ndetse n'ingingo z'amaboko, ubu ni igice cyo hejuru, ndetse no ku mugongo cyangwa urutirigongo, niho twita indwara naho mu ngingo.
Nko urutirwa umugongo naryo naho ni igufa rishobora kugororwa cyangwa abantu, hari abantu benshi bakunze kurwara umugongo, yenda dushobora kuzakoraho n'ikiganiro abantu barwara umugongo, yego si abana bakunze kugira ibibazo by'umugongo, n'abantu bakuru, byo byaba biterwa n'iki?
Ku bana bo akenshi indwara bakunze kugira izizana ni kuno usanga umugongo warahitamye, babyita scoliosis cyangwa kyphosis, ni nizo navugaga wenda. ariko ku bundi burwayi bwo usanga bw'umugongo abantu bakunze kuza bafite umugongo barya, ni indwara iriho cyane cyane, ndumva byafata umwanya munini kuko iterwa n'ibintu byinshi cyane. ariko akenshi muri make muri iki gihe abantu bakunze kubona mu bantu bakiri batoya akenshi no gukoresha umugongo bakamera nk'aho bawuvunisha kurusha uko ushoboye, ndetse no kutwara nabi. Ubwo navuga abantu bakunda gukora akazi bicaye igihe kirekire, cyangwa bahagaze igihe kirekire, cyangwa ukuntu bakoresha iyo bari kuri mudasobwa ya computer, ukuntu bafata bicara nabi bagahita umugongo, bigatuma inyama n'imitsi biba uyu mugongo bibabara cyane, babikora igihe kinini bikagenda byangirika, bikaviramo ububabare bw'igihe kinini. Ubundi mugongo ubwo kumwe ndakunda kubona mu bantu muri kije cyane akenshi no iyo bavuni bakoze impanuka bikaba byakwangiza ibyo bice navuga byo mu mugongo noneho nabanzi noneho abandi banyuma na nibiza kubera imyaka nkuko umubiri wacu ugenda usaza hose bigerana no mu mugongo abantu bakuze kubera imyaka 55 kuzamura ibyo byo biterwa n'imyaka muri make buri muntu tumuvura bitewe n'imyaka arimo ndetse n'icyabizanye ibyo bintu iyo tumusuzumye twari n'ibizamini tubakira noneho tukaba twamenya ikibitera ariko muri rusange ni ibyo ngibyo bikunze gutera umugongo muri iki gihe turimo
yego twakire Bigirimana uratwumva
wiriwe
urahagana hehe ufite ikibazo cyangwa n'inama
ndi mu Rwanda i Kigali nari mfite ikibazo
yego
wenda kuri izo ndwara bansobanurira hari imyaka runaka batavura umuntu cyangwa nubwo waba ufite imyaka 20 cyangwa 40 wavurwa
reka bagusubize urakoze nawe Bigirimana Dr. Protogene
arabaza ari ikibazo yavuga umwana yavukanye akaba yagira imyaka 20 atarabasha kukivuza cyangwa se ari ikibazo cyaje afite imyaka 20
sinzi niba kiriho ngo tubwire Bigirimana uracyahari
yego ndahari
musubize noneho hanyuma nawe agusobanurire ntabwo tukumva
yabasha kuvurwa bimenyekanye
yego yabazaga niba ari ikibazo umuntu aba agize ari mukuru cyangwa se niba ari byo yavukanye
yarabivukanye
yarabivukanye rero nk'uko seri yabivuze uko hagenda atinda niko icyo ushaka kugeraho ugamije uvura umuntu utabasha kugeraho neza iyo rero abashije kuza tuvuga afite imyaka 20 yari afite ibirenge bigoramye akaba afite imyaka 20 atarabyivuza akenshi biragorana ko wabisubiza mu mwanya wabyo biba bishoboka ariko arigiwe ureba nimba icyo uzageraho no muvura cyangwa se agumye ko yarameze icyaba ari cyiza kurushaho icyo gihe murabivugana mukabisobanura biba bishoboka ko wamubaza ariko ntabwo ubibone ibishyira kubize kwitariza irita nziza ntabwo bibone ingaruka nziza kuko ushaka kuvura umuntu tuzagira inama rero yuko uko ukibibona nimba kivuka yabivukanye cyangwa se ukabibona umwana akiri munsi y'imyaka 5 biradufasha kandi kanagenda neza ko tumuvura neza ugereranyije niyo aje yarakuze cyane
Thierry iyo mubwiye umuntu muramusuzumye musanze afite ikibazo kandi mushobora kumufasha mukamubwira muti tuvuge nk'umuntu mukuru umwana we nta n'amahitamo abafite nta bazi n'ibigiye kumukorerwa ariko nk'umuntu mukuru mukamubwira muti ikirenge tuzakibaga cyangwa ivi hehe hose aho mubona ko agomba kubagwa babyakira gute nta ugira ubwoba agahita yisubiraho ntazanagaruke
murakoze akenshi biterwa n'uburyo wamusobanuriye rero tubasobanurira mu buryo bumva nta kubatera ubwoba ariko abenshi iyo umusobanurire neza ukamusobanurira uburwayi afite ndetse n'uko wamufashamo nawe ukamumwanya ukamwumva ukumva icyo akwifuza ko mumufasha iyo muganiriye neza rwose ntabwo barabyumva haraba itamumenda bitewe n'uko mwaganiriye ukuntu byagenda umuvuye akavuga ati ngiye ndumva mwabireka ariko abenshi ntabwo batinya kuvuga ngo ni ukubagwa ariko biterwa n'icyavuye mu biganiro byanyu niba ibyo umubwiye yabyemera akaba ariyo akenshi bagahitamo ukamufasha itagahitamo kuko wamuvura cyangwa yakomeza uko yari ari ariko ntabwo abenshi ntabwo babitinya
kuko nibwo najyaga nibazaga ko hari ushobora kuvuga ati sinshaka kujya ku iseta none bambaga cyangwa se abantu hari n'abatinyi kinyi bwacyo gutinya unasinzira ntakanguka
ibaho ariko igihe tugezemo abantu bagenda bajijuka babimenya bazi uko abantu benshi barahabwa abantu benshi cyane gutinya ro complications z'ikinya cyangwa iki niyo ntago bikiyeho abantu barajijutse basubiye bazi ko ari ibintu biba ari ubuvuzi nyine bisanzwe bwiza ko nta mahirwe ko ari marwe make ko havamo ibibazo.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twibutsa abatwumva ko mudukurikira kuri FM 48 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Twibutse kandi ko mwadusanga no ku rubuga rwa internet kuri www.radio.vewa.com. Ni ikiganiro muri Isanga kuwa gatatu tuganira ku bijyanye n'ubuzima. Turimo kuvuga rero ku ndwara zifata amagufa n'ingingo z'abana. Abatumirwa bacu ndabibutsa ko ari Dr. Protogene Nshimimana wo ku bitaro bya Ririma, hakaba na Dr. Thierry Fabo niyo mugabo wo ku bitaro bya Gahini. Kaze rero mwese mukomeze gukurikira ibiganiro byacu kandi mukomeze kuduha telefone dukomeze tubahamagare tubahe ijambo musobanuzi. Nagira ngo ngaruke kuri Dr. Protogene. Izi ndwara turimo tuvuga zivukanwa zishobora kuza nyuma abantu baramaze gukura harimo no kuvunika. Umuntu wavunitse gufa rikaba ryahengamye cyangwa se ryavuye mu mwanya agatinda kuza, uwo hari amahirwe yuko yasubira mu buryo?
Yego, murakoze cyane. Ikibazo kiza mubajije birashoboka cyane. Igihe icyo ari cyo cyose umuntu yavunitse ko biba bishoboka ko yabagwa abarisubiza mu mwanya, ariko nabyo nk'uko twari kubana kuvunika nabyo biba byiza iyo umuntu muvuye igihe cyegereye igihe yavunikiye, byibuze bitarengeje icyumweru cya mbere cyangwa icyumweru cya kabiri nimba ari imizi akenera kubagwa akabagwa, cyangwa se nimba ari imizi ikenera ko amagufa yakura ukayashyira ku murongo ugashyiraho isima ukabikora icyo gihe hakiri kare. Ubona abantu bajya bagira wenda atari no kuvunika igufa rigacika wenda bagakuka wenda ingingo zikava mu mwanya wazo, wenda agakuka urutugu cyangwa se inkokora amagufa agasa nk'aho abusa n'avamo, biba ari byiza ko ahita yihutira kugera kwa muganga ako kanya bakabasha kubisubiza mu mwanya wabyo, kuko uko bigenda bitinda niko bigorana kuba byavurwa bikaba byateza ikibazo bikaba byamutera ubumuga igihe kirekire.
Dr. Thierry, abana baza kuvurwa ababyeyi babazanira baba bafite nko mu gihe cy'imyaka nako babangana iki, ndavuga mu mezi mu myaka babangana iki abo mukunze kubona?
Makoze, abo dukunze kubona mu minsi yashize cyane nk'abafite ubu indwara zo bavukanye ari ubumuga bavukanye bajyaga bakunda kuza batinze kuko ntibari bazi ko ari ubuvuzi buhari, ugasanga abana barabajugunye barababitse ahantu mu gikari, ariko muri iyi minsi ko abantu bagiye babisobanurirwa babyumva ubu rwose dusigaye tubona kenshi umubare mwinshi w'abaza batararenza ukwezi bakivutse bavutse, ariko n'abandi bana benshi muri make abo tukunze kuvura ni hagati y'imyaka 5 kugeza ku 10. Ubwo ni kuvuga izo ni za ndwara ziza uko umuntu abana bagenda bakura, ariko uko tubibona bose hari icyavuyemo bitewe n'uko abantu bagiye babimenya. Ubu dusigaye tubona umubare mwinshi w'abana, ntitukibona abana baza bakuze ari ubumuga bavukanye ngo ubone aje afite imyaka 3, 4, oya basigaye baza benshi mu mezi ya mbere bakivuka.
Ni byiza, ni intambwe ababyeyi bamaze gutera. Reka turaza kubigarukaho mu kanya. Noneho twakire bateri, turi kumwe.
Turi kumwe, ndabumva.
Yewe, uri hehe?
Ni mu karere ka Ruhango mu Rwanda.
Yewe, ikibazo cyawe?
Yewe, ni ugushima kuko ubwo buvuzi ndumva ko bashyizemo noneho ko basigaye bafatanye na RSSB bigendeye kuri mituweli. kubera yuko mbere kugura biransimbura ngingo byabaga bihenda wari ukugura zira nkweto nari amagare ariko mbaye ndashimiye kuko bashyizemo SSB bijyanye no kuri mituweli ababyeyi nabo barabyishimiye cyane bafite abana babana n'ubwo bumuga.
Yego urakoze cyane. Muganga protogene icyo bateri yavuze murakivugaho iki? Arashima yego ariko nta nta icyo mwakongeraho.
Ibijyanye na mitere ubu ngubu twebwiririma ntabwo turatangira gukorana cyane na mitere, dukorana n'izindi asiranse ziri mu Rwanda ariko igahini n'igatagara bo batangiye gukorana na mitere, natwe turacyari mu biganiro uburyo vuba naho twari dukorana na abarwayi bakoresha mitere.
Bivuze ko waba yego nuko ashobora kuba haba kure ariko uwaba akeneye kwivuza kandi akoresheje mitiweli ashobora kuba agiye aho ngaho igahini na
igahini cyangwa akagigatagara kuko ubu ngubu batangiye gukorana nabo. Ibikoresho byo bihenda cyane nk'uko abivuze cyane cyane inyunganirangingo n'insimburangingo bikunda guhenda ku buryo iyo babashije kubona ubwishingizi bubafasha cyane cyane abenshi bakoresha mitiweli birafasha cyane ku buryo umwana atabasha adasubira inyuma kuko akenshi iyo tumaze kubagorora usanga nyine akenera inyunganirangingo zizamufasha y'amaguru y'abagore cyangwa amaboko kugira ngo atazasubira inyuma bikaba byamuviramo gukomeza kongera kumugara.
Kiri nta rwitwazo rero ababyeyi bafite rwo kuba batajyana batabazanira abana ngo mubavure.
Nta rwitwazo mubivuze rwose baze batugane tubafashe. Ariko nicyo navuga nanjye nuko ku bijyanye n'inyunganirangingo cyangwa n'insimburangingo ntabwo ubu ngubu birakemuka neza ku buryo ibyo dufite byose mituwele ibyishyura benshi bisaba yuko babyishyurira kubavura bisanzwe kubabaga n'ibindi turabibakorera, ariko akenshi ku bijyanye n'inyunganirangingo n'insimburangingo akenshi bisaba ko babyigurira. Ntabwo mituweli irashobora kubyishyura kubera ko bihenze, ariko muri iyi minsi dukorera ubuvugizi ko nabo babishyira kuri lisite y'ibintu bakenera bazajya babishyurira. Iwacu rwose ni icyo kibazo tukunze kugira, ariko hari ubuvugizi leta yatwemeye ko bashobora kuzaba mu minsi iri imbere kuzajya nabyo mituweli byishyura.
Ni ukubishyiramo ingufu kuko urumva nicyo kibazo umuntu aba afite nyine y'ikintu gihenze bishobora ushobora kwikumira nawe ubwawe ukabana ubumuga kandi washobora gufashwa. Yego. Ni Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turimo kuganira ku ndwara zifata amagufa n'ingingo z'abana. Abaganga turi kumwe ni Dr. Protogene Nshimiyimana wo ku bitaro bya Ririma na Dr. Thierry Fabo niyo mugabo wo ku bitaro bya Gahini. Bombi nkuko nakomeje kubibabwira ni impuguke inzobere bavura indwara z'amagufa n'ingingo. Umwanya rero twawubahariye bakunzi banywanya ibijwi rya Amerika mubaze ibibazo byanyu, ni amahirwe mugize kuba muri kumwe n'inzobere zishobora kubasobanurira mu buryo namwe ubwanyu mwakumva ko munyuzwe. Reka ngaruke kuri Dr. Protogene. Ababyeyi twari tuvuze mu kanya ko bamaze gutera intambwe, iyi ntambwe igaragara ituma noneho basigaye bavuza abana babavurije ku gihe batari barengerana. Hari ikindi mwababwira? Hari inama mwabaha? Ni izihe? Nubwo kwigisha ngo ni uguhozaho, mwarasobanuye kugira ngo naho bageze bishobora kuba biterwa nyine n'uko basobanuriwe, ariko ni izihe nama mwabaha abadukurikiye muri uyu mwanya cyangwa bazamva ikiganiro nyuma?
Inama twabagira nyine ni uko bafata abana bose kimwe, umwana wese ni nk'undi, ntabwo umwana wavukanye ubumuga ari we wabyiteye. Kandi nimba hari ibigo bibasha kubafasha ni byiza ko batugana bakatugana hakiri kare kugira ngo abana tubafashe babashe kubana nabo mu muryango kandi nabo bizabashe bishimye babasha kwifasha ibintu byinshi. Iyo niyo nama ya mbere ikomeye, icya mbere gufata umwana wese nk'undi ku buryo ntabwo umwana avukanye ubumuga ari ikibazo ku muryango ahubwo nawe bari igisubizo. ariko rwose n'abana bavukana ubumuga ugasanga nubwo ingingo gusa ariko mu mutwe ari abana bazi ubwenge cyane ku buryo rwose bashobora kujya mu ishuri bakiga bakaziteza imbere bagateza imbere n'umuryango wabo igihe kinini cyane. Tukabagira inama rero yuko amavuriro arahari, nibayagane batugane tubashe kubafasha.
Yego Thierry, nakunganira Dr. Protogene namwe mukagira icyo mwongeraho ku bijyanye no gukangura ababyeyi.
Ya nanjye icyo na twakangurira cyane cyane yewe navuga nko ku babyeyi batwite batarabyara, so ni ukubakangurira gukomeza kwisuzumisha neza mu gihe batwite kandi bagakurikiza inama kwa muganga babaha n'imiti na nka bya binini twavuze bya seri babaha bose bakabyitabira. Ikindi ni ukurya neza mu gihe batwite. Ikindi ni uko kubakangurira kwivuza neza indwara barwara igihe batwite, kuko akenshi zigira ingaruka ku bana batwite bikazaviramo kuvukana indwara nyinshi harimo n'izo ngizo z'amagufa n'ingingo. Ikindi ni ukubakangurira kujya babyarira kwa muganga kugira ngo n'uvukanye ikibazo bamufatire hafi bitara ibibazo aba bandi twavuze bagira ikibazo cyo guhumeka cyangwa cyo kurira bakivuka, nyuma bikazavamo ibibazo bikomeye cyane. Nicyo navuga.
Yego ku murongo wa telefone dufite na Hakizimana.
Ndi Kanombe.
Yego
najya mbaze muganga ese umwana warwaye imbasa cyangwa se ufite uburwayi bw'ingingo ni uguhera ku myaka ingahe kugira ngo birekire nyine kumubaga? Hari nk'umwana urwara imitego noneho hari bavuze ngo hari imyaka igeraho nyine iyo mitego ntibayibage kubera bamugufi aba yakomeye. Ese nagira ngo umubaze bahera ku myaka ingahe kugira ngo wenda nk'umubyeyi uri kuzatinda na nk'umwana we bahera ku myaka ingahe kugira ngo kurekera kumubaga nyine biba byararangiye akazagenda? Gusa nk'abantu b'abagabo abantu bakuru basigendera imitego ariko ubu ngubu byarakemutse. Ubu ngubu nta mwana agira imyaka mikeya asanga baramuvuje arakize. Ese nagira ngo maze muganga ati niyo myaka ya nyuma barangirizaho kubaga umuntu kugira ngo ntawumugabo ukize?
Ngiye urakoze Hakizimana. Thierry mwamusubiza?
Yego yarakoze ku kibazo byiza abajije. Ku bijyanye na n'imbasa, imbasa yo akenshi virusi itera akenshi yo iba yangirije tumwe mu myakura ikoresha ingingo ku buryo ntago tuvuga ngo turayivura igakira, ahubwo icyo tubafasha ni ukubagorora ubundi tukabaha inyunganirangingo. Ya nikino kijyanye no kubwo ku ndwara baba bafite z'amaguru cyangwa z'amazi yahitamye bose ntagiye tuvuga tutayabaga kereka umurwayi afite ikibazo cyatuma atabagwa, ariko nuko abantu ahubwo bakuru bakunze kubireka bakabyora bakumva ntacyo bibatwaye babona ubuzima bukomeye. Ariko nabo iyo aje afite ikibazo ari ngombwa akeneye ko nawe turamuganiriza rwose nta rwose turabakira tukabavura, nuko gusa abantu bakuru badakunze kubyivuza babyihorera.
Dr. Protogene, hari icyo mwifuza kongeraho?
Icyo nakongeraho nta kimwe nakongeraho ni ukuvuga yuko nyine igihe icyo cyose umuntu tumubonye tubasha kumusobanurira tukaba twamufasha igihe icyo aricyo cyose.
Hanyuma nko kubaga nyine muhera kuyihe myaka nk'umwana mushobora kuvuga muti uyu nguyu ashobora gufashwa nuko abazwe nk'ubwo abafite nk'igihe kingana iki?
N'abana batoya nk'uko yabivuze umwana arengeje imyaka itatu agifite amaguru wenda munsi y'imyaka itatu ni gake cyane ushobora kuvuga ngo uramubaga umwana, ariko guhera ku myaka itatu yagifite amaguru y'imitego cyane aba ashobora kubagwa kugira ngo uyagorore. Ndetse n'urengeje imyaka irindwi afite amagufi akomana nawe icyo gihe nibwo yari byiza ko abagwa muri icyo gihe hagati y'imyaka irindwi n'imyaka cumi n'ibiri. iyo birengeje imyaka 12 ho bisaba kenshi yuko igufa urivuna ukarigorora neza ukongera ukariteranya urumva ko biba bigoye cyane bagize rero iyo baje hakiri kare tukabafasha hakiri kare.
Hari inama mwahaye ababyeyi akenshi umuntu avuze umubyeyi abantu bumva umubyeyi w'umugore umumama niwe akenshi uba akunze no kuba ari hafi y'umwana ariko iki ni ikibazo kireba ababyeyi bombi mu muryango iyo havutse umwana ufite ubumuga ndetse bishobora no gutera ibibazo mu muryango nk'uko twabibonye mu kiganiro cy'ubushize nagira ngo noneho muhe ni inama ababyeyi babagabo Dr. Protogene.
Ababyeyi bose burya bararebwa n'ibibazo abana bagira ababyeyi babagabo tukabagira inama z'uko bagomba nabo kwita ku bana kimwe nk'ababyeyi b'abagore nubwo umubyeyi w'umugore ko ari umutwita akamwonsa bamarana igihe kinini niwe wenda ukunda kubona ibibazo igihe icyo ari cyo cyose ariko burya abagabo ntibakunda gufata imyanzuro cyane cyane mu rugo ugendeye ku mico ya kera ku buryo aribo bashobora no gufata iya mbere kuba bazana abana turabavura tujya twibona rwose ko abagabo nabo ubungubu batangiye kubyumva ugasanga iyo umwana bamuzanye ari mama we ndetse na papa we barazanye ndetse rimwe na rimwe ababyeyi b'abamama bagitinya ukabona wenda nimba umwana muzamubaga kuko kugira ngo mubage bagomba kubitwemerera ndetse bakanabisinyira bigasaba ko ahamagara na papa we ariko akenshi basigaye babyumva rwose ugasanga bazanye bakemera bagasiga imirimo bakazana ari babiri kwa muganga kugira ngo babashe kumva ikibazo cy'umwana w'uburyo muzamuhura babagira inama yo gukomeza uwo muco ko ari umuco mwiza biba byiza rwose iyo bombi bazanye no kubibasobanurira biroroha bagafatira umwanzuro hamwe.
Yego, hanyuma Thierry hari nawe icyo wakongeraho kuri izo nama Dr. Protogene ahaye abagabo?
Yego, na ikintu kidasanzwe ni uko nanjye abagabo rwose bagerageze nabo bazana abana kuko tubona kenshi ari abadamu cyangwa abamama nibo bazana abana n'abagabo rwose babyumve abazane. Kandi ikindi inama nagira muri make ubu ababyeyi bose igihe umwana avukanye ikibazo bose bareke kubashyiriye mu bikari ngo babahishe barumva ko hari ikibazo bose babatuzanire babazane kwa muganga tubafashe. N'abana babo barabakunda natwe turabakunda hari icyo twabafasha nibura abo bana hakagira ikintu bazakora mu buzima aho kugira ngo babajugunye aho ngaho rwose ni ukubakangurira gukunda abo bana nabo bakabafata nk'abandi bana kuko nabo ni Imana iba yarabishatse n'Imana iba yarababahaye. Murakoze.
Murakoze nawe Dr. Protogene mu kwanzura amasegonda 20 mwakiri ijambo muvuga mwanzura hanyuma tugasoza ikiganiro.
Nzira twavuga ko ubumuga bw'ingingo ndetse n'amakuba by'abana bihari ndetse ni byiza ko biboneka hakiri kare bakazana abana tukabafasha hakiri kare bityo bizatuma abana babasha kuba babona ubuvuzi bwihuse kandi bukabagirira akamaro kuruta iyo baje batinze. Murakoze.
Yego, Dr. Thierry ijambo rya nyuma masegonda 20.
Murakoze. Nanjye nta kindi nakongera ni ukubwira ababyeyi aho bari hose kugira ngo bamenye ko indwara z'amagufa cyangwa n'ingingo ko zivurwa bose nibatugane hakiri kare tubafashe kandi nicyo tubereyeho tuzishimira kugira kubona abantu bazana abana bakiri batoya kugira ngo mu gihe kizaza natwe tuzabona abana bafite ubuzima bwiza. Murakoze.
Ndabashimiye cyane rero muganga Thierry Fabonio Mugabo na muganga Protogene Nshimiyimana n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika babajije ibibazo n'ibisobanuro mwabahaye rwose ndabashimiye byimazeyo nkabanshimira rero. Yego, nkabanshimira n'abari badukurikiye aho muri hose ndetse n'abamfashe ku buhanga bw'ibyuma mwese tubifurije kugira amahoro n'ubuzima buzira umuzi. Kuri mikoro rero mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.